kumsomesa mugenda ne mugamba abantu oyo tayimba yekunkumula vaawo mulijjumiza nammwe abalogo ne banzita mufiirwa omuntu bwe bw'obanga onsiimye ojjanga nga ndi wabbali ey'emmanju tunsiimira mpola mu nkukutu abalogo bagaana okumanya tukayana ggwe bw'oba onjagala munnaakuliraanya akosebwa enensiwe eyabeera kuvadda ku jjajja damu mukwata ebitabo era bwekiyo tekigenda kufuuka ku nsi lutambulako twegendereza nze mukwano gwange asinga yono gye tammanyidde ebizibu mbaagala nnyo nammwe abalala kyenva situula kabbeerabira nkeera n'entabaala emiruka mbanoonyeza ebizimba emyoyo naye muteekayo nnyo omwoyo kanninde mumala okwetegeka kuba sisuubira bbaddiramu ky'onoosi wakirinda olulala laba batammanyi babuuza abaliraanyeewo ntyani baana batwayimba sirina nsonyi nja kweyanjulayo bawonyeteba abalimba olulala yenze semakulu ow'olugave n'eryamani nalyo nkyalirina n'eryabasudde kasangwawo mweyeritera obbangwira ebisolo teriyo munno ku nsi olimba tukkiriziganye ety olyomu oyita mikwano gyonna gali agaani bw'oddayo bawenja obuuga omunda wandisangayoate ebirala tokkiriza nti nno ntunula emikwano egiwangadde ennyo gyegyaba nkuseere kyewuunyizibwa naye nnabe mazayo abantu byanfuna musajja atuzisa tuggwawo baana batta obulemu obudde kwafunye alabe ng'ali omu n'egyekamuddemu empyentuuyo asooka kino gakwekwekerera waliiraliirako mu nkukutu kyava ku nnyula alabe ng'ovaawo awulule ng'abwebwena atelyamugambako nti okola ki ekintu ekyo kimazeewo abantu temunnaba mukyaziika nnyo ndaba nkuma abalinze entaana baye baakola bifuusa obusagwa nze ddako nnabanga mpakana nzikiriza abazaabanyoola akozesa kusaabira bafuulwa nsonga bangi balangwa byabuusanga neegwe banyaza ku kkuluma naye bw'afuna obulungi omuzira akisa munyazi yekusoonoobisiba laba ensiwa esigadde matongo siyimba baana battunnanga ate mmanyi okulingiriza ennyo gye bujjako mulinde ebirango ku byenda bakisambya eddagala akujaye bw'olabanga asituka n'awerekera kubanja okimanyanga nti obudde mu kulyako akatono kaakati kufuuse kusiiba ekitalo amatabi negakwiye obulevu nze nali nanoonya abalimi munnange ye yanoonya abaguzi amakungula ne gasukka okunyuma serenzi gyankomaawo okumanya oba gwe baana batta okola ki mukkirize situdde mirembe kasita nalimanga mwerolera mwalaba bwe nasaawa essagazi eyali alatta yaawulula basajja be bagezza ebisakiro nze musajjawo nkozimba emirerembe munyirinda endayira lwakuba nnyumyanga olugero kwe katalijiryo liŋŋamba wano waliddaweera essagazi nga bwe twalisanga okujja okusiba okufuuka okusiko fenna tuddemwera okusaka omugezi alimu oba awalala naye ennimiro engatta enyoola seeyanguwa okugittaanya ennyo kubanga mulima mujjukanya amakungula ne gasukka obuzibu olima neyayinga amaddu okujjako okufa okwamangu kwe nninda kye mmanyi ng'empeera kwe sirifa ndisaawa awalala musajjawo mmanyi nnyo akasimo okufa njogerako nga nkiddiŋŋana ndabye nkuma abafudde ebintu naye ate ne ŋŋoma lwa nsonga bw'oba okuba musajja munnoolekamu nange sirituula ntendee kibanja jende sevoru mbi na chuchu chano kwa mwimwanyi njagala kufuko kusiko nganate makobu watu keka kakenge na msimba kawago mulijia jeni nienu kusaka nangereza sanga barala Sobola, tuko kufanda gemu tana Kanjini takateke densonga Chiawa senzete tutute mirembi Nemuka maya yamba buyambi Netuko makugate nimirotu Wakugata wasulwera sima yente singa Karangi tincha kalina Wera wansure nukwero Yemu nange na sulange chitemu Na yende mumaka nyingirirwa Amfumbira liwokuru sugo Watuli mama wako wafuwaza Ngane magato twala buyambi Nibyama kwa bifulo urugero Wakazi wakaru yari nao Chokaba na batu uzivu Noli mora bingo vayo Kama kungula negaba mumu nyago Kalinzi walifuke nanda Agalinzi geya piko mwinga Gasitu zigensa umu vero mnyago Ganatera kubuza wempise Gasimengu muyanga mkoma u Katibu emba kwa jenzi gitwa kalimu Nginda mungo kukwate Na madani mulindo kuziba Ngiranzi sako tuku tutono Abaganda bagira norugero Kabaka tatana ye Agalenza aga ujo mnyama Munangi giga sakiriza Ngagikula gavere maganzi Tegava weva ujo mnyama Wanunze wena tiro munafu Omunafu mbutufari anyo Ndifu nechisambwe shirara Ndendi mampolanga njimusa Awanafava linde wede Mulinjula mpulute virimba Awanafava linde wede Mulinjula mpulute virimba Bugango onori alisagazi Nenfunyoru kendo kulima Lita mulifuke sagazi Omwana wana miyaro ndaira Mugenjini lifuke dungu Ngawe twalisango kujia Kamba ite banyu nyunda Ababu wapu manya galima Betu watu mkuno nyabaguzi Manekwe nalima na yafana gana Webadano musimbio kwa vamu Nibagavani la mkukutu Abantu wabone kasere kochi Bambule sechi banja chiramba Nasenga mkuluri echirala Katiru alikongo mundu Atomu pita genda kumatira Neko chivale mwadevi ayo Abara mbala vakeyo usuju Omulala kuliyo ukunja Abamu mbala vakeyo usuju Omulala kuliyo ukunja Kaleba kulesa weni miro Wovaone kufuko kusiko Webala wakususo kuzika Nebatuka wanunyatiza Nzena kakati nkukuruma Nekwena lima na yono mwenenya Na yebarule babosusa Okwagala okulyanga balima Ogango onogwali okusiko Nemfunya olugendo okulima Kiritamu kifuke ekibira Ngawe twakisanga okujja Obutoke buddemu okozimba Na luno lunyo lwakubuganga Okuva edda wabalanga lumonde Nze nalimba zake ettooke Kuba natemeranga ensukusa Ng'ebikutambisomba ntetwe Nimba ewunya okwerabira omuntu eyagoba olunyo oluzibu Gwe katali giryo liŋŋamba Situla kantobo okukkalira Mpozi nga kitanga omugave Akyuka twettirenga eŋŋaŋa Ndiwummula akasanka akatono Kasanze kebagaze ettutuma Ebirala mu birimbe luli Kentuntunu zifuse nsali Lwe muli mayanti nanga Sembe guya kweni nakarama Mujanga ne muyambe memo Wendi bamfu nengi sambe chiralanga Jinsa waje musimbe nsonyu Zezangu era bubo muyara Zoso saoli nieru ansonga Ulanda nezi sulo buntu Nubu gujuguli angoli uvi Halimanzira mku wado mulimo Nonye nsigezi daja kuumba Uwe mkuburu otio kuka Baba na kutu kunja migongo Kwe mkaka lebo mkusaba Tandi koku nonyo usimo Una sige mele nesoka Zine nene zina koranga Tulioke tulavato mzira Alijana tuyambo kusaka Tulioke tulavato mzira Alijana tugambo kusaka Tulioke tumubuzi nsonga Jitwali makwe chave kweo Nimbye mutegeta abantu Uwe sula sula kukuruma Maneji vuteke yensonga Enimiro ya fuke enimiro Batimu sana kwege ndereza Umukwano kusinji mpao Kola wanga we mwari ya pugea Au dubo girengo vau Uolile mela uo kwembu yaka Ndani mkuma wafute bintu Naba mute vanda tukwa kumioyo Abarala valwate vai Choke enimiro yo kubugamba Kansi kende zeshimara Na yebe wali bawe chintu Njogete jemu gambo mulara Bati nasengu seye gobero Newe nsula sisha uogira kuhu Nyingira chiro ngansawira Nenkera mungo konga kanyonyi Mwebala batate yenyo mwoyo Mwebale na kumpa vila kuhu Uwe njowe nsula kukuruma Umutwe ya nonyi tembe